Uptown Beats official.
A daddy, yeah.
See, me have a question for you.
Zifuse ni bandani banzako yue. Ni bangati bangala ko vitu vika kuvuta yue. Oh, yu siwa kukonda. Ni mafupa tule tafu yo siwa kukonda siwa kukonda kumbuka mano ni mafupa tule tafu ni bangati banza tu bangati tandize genuinely ni angati manamba nyanga yankipwe kusalila kabili. Peleka pa social media. Most of our friends ni ma cloud chasers. Oh yeah. Wahuza mzako problem yako. Mazo chipanda chonse chikamba paliweo. Langa ni sisa seko yako. Maka panga miti ni wakamba paliweo. Sikuza ni wandani wanzako yue. Ni wangati banga lako vitu vika kufuta yue. Siwa kukonda iwe oh, oh. Kumbuka mano ni mafupa tule tafu iyo siwa kukonda siwa kukonda kumbuka mano ni mafupa tule tafu.
Watch out them clap for you when you get a little success. Them put up a show and say them happy for you. Deep down the place akakuna na chintu chapwino paka chabe chinkale chak. Nika sopwa nje yako na tupiria kwa wishing asembe yenze yake. Wahuza mzako problem yako. Mazo chipanda chonse chikamba paliweo. Langa ni sisa seko yako. Paka panga miti ni wakamba paliwe. Sifuse ni wandani wanzako yue. Iwangati banga lako vitu vika kufuta yue. Oh, yu siwa kukonda. Siwa kukonda kumbuka mano ni mafupa tule tafu.
Push up.com.